gitondo cyo kuri wa kane Miss Sutumeto Divine yitabiriye ku bwibanze rwa Kicukiro aho yagiye kuburana ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yagejejwe ku rukiko mbere y'uko amasaha asanzwe y'akazi atangira ku buryo itangazamakuru ryahageze yamaze kugezwa mu cyumba cy'urukiko iburanisha ritangiye ijambo rya mbere umucamanza yabwiye abari bahari ni uko bibujijwe gufata amajwi n'amafoto abanyamakuru benshi cyane cyane abakorera ku mbuga nkoranyambaga bari mu kibuga cy'urukiko bategereje ko yasohoka bakabasha kumufata ifoto ubushinjacyaha burega Miss Mihito Divine ibyaha bitatu icyo gutwara yasinze kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite icyo kwangiza ibikorwa remezo ndetse akanagerageza guhunga ubushinjacyaha bwavuze ko ibi byaha Miss Mihito Divine yabikoreye mu karere ka Kicukiro ubwo yari avuye mu kabari yanyoye ibisindisha birenze urugero umushinjacyaha yavuze ko bamusanze n'ibisindisha mu mubiri we bingana na 4.00 kandi umuntu muzima yemerewe 0.80 twasabye kumenya icyo ibi bipimo bivuze twegera umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gupima ibimenyetso bya gihanga Dr Serge Karangwa
iyo ugumye kwa muganga cyangwa muri za laboratwari zabugenewe bagasanga ufite 0 bavuga ko nta rukoro wafashe iyo wapimye ku bice 0.2% bayita ko ari igipimo cy'ingano ya alcohol ndetse n'umuntu nta na kimwe nakwangiza ahubwo ashobora kumva amerewe neza iyo bizarusa akagera kuri ku bice 0.5% yaingana alcohol mu maraso umuntu atangira gutakaza kugira tension ndetse agatangira ko atashobora kuba yakwikontrola none yageze kuri ibice 0.8% aho rero nta handi noneho no gutwara imodoka udashobora kwanga kwatwara none ije bigeze kuri ku bice 1% cyangwa 10% ni ukuvuga ngo virgin giposa ni ukuba ushobora gukora n'amahanga ndetse no gutekereza kwawe biba byagabanutse cyane iyo ugeze ku bice 15% rero ubwo ni 0.15% aho nta handi umuntu azinywa akaruka akagira isesemi ndetse akagenda agandagirana none iyo ugeze ku bice 40% ni ukuvuga ni 0.40% aho ho umuntu ashobora kujya muri koma ndetse akaba yapfa
ubushinjacyaha buvuga ko muri iyi mpanuka hangiritse poto y'amashanyarazi ndetse n'umukindo ku muhanda ubushinjacyaha bwanagaragaje ko Muheto yahise atoroka ubutabera bubishingiye ko aho yakoreye impanuka umupolisi wo mu muhanda yahageze undi yavuye ko yaje kuhagaruka aje gushaka telefoni ye yari yasize mu modoka Muheto yahawe ijambo avuga mu ijwi rito cyane ko yemera ibyaha bibiri muri bitatu aregwa yagaragaraga areba imbere gusa avuga ijwi rito ryumvikana nk'irimo ubwoba Muheto yasubije yemera ibyaha ashinjwa uretse icyo gutoroka nk'uko ubushinjacyaha bubivuga yagaragarije urukiko ko icyaha cyo gutoroka atacyemera kuko yavuye aho yakoreye impanuka abona arimo gufungirwa n'abantu benshi akigirayo ngo batamugirira nabi yongeyeho ko abona umupolisi ageze aho yakoreye impanuka yahise agaruka abunganira Nyampinga w'u Rwanda Muheto uko ari batatu bahawe ijambo bagaragaza ko umukiriya wabo yemera ibyaha bibiri muri bitatu kandi akabisabira imbabazi akavuga kandi ko atigeze agora inzego z'ubugenzacyaha mu gihe cy'ibibazo ubushinjacyaha bwasabiye Muheto gufunga umwaka umwe n'amezi 8 n'ihazabu y'2020 abanyamategeko bamwunganira basabye urukiko kurekura umukiriya wabo kuko n'abandi bakora ibyaha byo gutwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha badafungwa ahubwo batanga amande Muheto ubwe yumvikanye mu ijwi rito asaba urukiko kumubabarira ndetse yongeraho ko iminsi 11 amaze afunze yakuyemo isomo rikomeye Nyampinga Muheto yafashwe tariki ya 20 z'ukwezi ariko polisi itangaza bwa mbere tariki ya 29 z'ukwezi ifungwa rye ryavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga hari n'ababiciyemo umugani bati ubwiza bw'umukobwa bumugezi bwama ariko ubwenge bwe nibwo bugena iminsi azahamara undi yagize ati nibamuhe igihano gisubitse Muheto yishyure ibyo yangije kandi bamwihanangirije ntazasubire gutwara imodoka nta burenganzira abandi bati ibyo babyiza mukoresheje n'imirimo rusange yabera urugero urungano undi yagize ati njye numva kubera ubucucike bugaragara mu magororero yacu ndetse no muri kasho za polisi uwakoze icyaha kitabangamiye umudendezo w'igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange yajya acibwa amande agataha Muheto Divine afite imyaka 21 y'amavuko amaze iminsi 11 afunzwe kuva afashwe yagumishijwe muri kasho za polisi. Urubanza rwe ruzasomwa tariki ya 6 z'ukwezi kwa 11 9 za kumanywa. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.